Afrika tunaenda wapi? Afrika yetu jamani, tuko wapi? Tuko wapi? Afrika tunaenda wapi? Afrika yetu jamani, tuko wapi? Tumetoka wapi wa Kenya, tunaenda wapi? Tumetoka wapi Tanzania, tunaenda wapi? Tumetoka wapi Nigeria, tunaenda wapi? Tumetoka wapi Zambia, tunaenda wapi? Tumetoka wapi wa Kongo, tunaenda wapi? Tumetoka wapi Uganda, tunaenda wapi? Oh, Goliati amerudi tena Afrika. Yani atamshinda Goliati Afrika. Oh, Goliati amerudi tena Afrika. Nani atamshinda Goliati Afrika? Kenya wenzangu, oh, poverty in Africa is Goliati. Hunger in Africa is Goliati. Lies in Africa is Goliati. Disease in Africa is Goliati. Corruption in Africa is Goliati. Injustice Africa is Goliati. Oh, unemployment Africa is Goliati. Oh, debt in Africa is Goliati. Homelessness Africa Goliati. Murder in Africa is Goliati. Poor leadership Africa Goliati. Who will fight Goliath in Africa? Who will fight Goliath in Kenya? Who will fight Goliath in Tanzania? Oh, where are you doubting?
Mahali nchi wanakuitaji.
Mama tukuone Daudi,
Goliati yuko mbele yetu.
Mama tukuone Daudi,
kabila wetu natumalizi.
Mama tukuone Daudi,
ubaguzi wetu wananzi.
Mama tukuone Daudi,
Luti kutoka machungoni.
Mama tukuone Daudi,
vijana hawana kazi.
Mama tukuone Daudi,
oh, masikini kwetu ni shida.
Mama tukuone Daudi,
oh, watu wengi wanalia.
Mama tukuone Daudi,
oh, wa mama hawana kazi.
Mama tukuone Daudi,
hata waliosoma hawana kazi.
Mama tukuone Daudi,
na oh, uchumi wetu unayumba.
Mama tukuone Daudi,
Afrika tunakuitaji.
Mama tukuone Daudi,
wananchi wanakuitaji.
Mama tukuone Daudi,
wanahitaji uhuru wao.
Mama tukuone Daudi,
oh,